What's your man?
Well, oh, shit, yeah.
Subiri kwanza, subiri.
Tu, 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 bye.
Oh, shit, bono. Banja.
Who is the lawyer to touch my phone? You know I love you, ndo wangu wa moyoni. Huyo ni dada wa tangu totoni. Nilo jina manda ni lake la utani.
So calm down, very busy mission town.
You only want my biggie, biggie bomb.
Huyo ni dada manda, so kwenye movie wakanda. Tuja tujenge kibanda, komwe kama mnyagwanda.
Eti baby, anyanyanyanya. We sema, ni kuletiza hadi gani?
Baby, give me the answer.
Baby, pisa mabaga.
Baby, give me the answer.
Baby, kuiga uvikoba.
My baby, my baby.
Give me the answer.
My baby, my baby.
Pisa mabaga.
My baby, my baby.
Give me the answer.
My baby, my baby.
Kuiga uvikoba.
Okay, baby, please. Calm down, baby. Listen me.
Amanda is my fans, my fancy from Uganda. Fanya biashara mkubwa kutoka Uganda nda.
Tangu kipindi kile tuko Tandale, ndo alikuwa bosi wake Natale. Wevuta shuka mpenzi uje tulale, wetupa hiyo simu kwepa mishale. Kwanza unajua we mpenzi, kesho mweza kumi na kwenda
Kariako.
Kulete nini? Dela kitenge au kijola, gauni na ndala.
Baby, give me the answer.
Kijola au kanga.
Baby, give me the answer.
Kijola au kanga.
My baby, my baby.
Give me the answer.
My baby, my baby.
Kijola au kanga.
My baby, my baby.
Give me the answer.
Hakana kubana, kana wivu. Usijali baby, huyo ni rafiki yangu.
One caller.